man a bad man.
Black Market Records.
Money DM. Nina Mali Safi. Money DM. Mali Safi Safi. Money DM.
Aye.
Nina Mali Safi.
Aye.
Money DM.
Aye.
Mali Safi Safi.
Kanye vibes. Check. Kanye smile. Check. Kanye tabia. Check. She's my type. Yes. Look alive. In Addis alive. Put a smile. Every time. In for the voice pop, bad body cop. In for the anico, kya maiko. Minico, inako, nama adko. Minico, canivo, nama psycho. Minico, loisa, nama naijo. Minico, so I, nama edibo. You are my drug, I don't man ku overdose. You are my chumvi, chili, na kasos. To ki watch movie, chilling like a boss. Kamu kunji, manda, mano.
Money DM, nina mali safi. Money DM, mali safi safi. Money DM,
aye.
Nina mali safi.
Aye.
Money DM,
aye.
Mali safi safi.
Beya sai, beya ngware, beya joni, beya ngware, beya sai, beya joni. How you look so good in front of the mirror, unajifanya mpaka ujioni. Have to mark my words, Tom, Dick and Harry can suck my Johnny. Nadunga boshori, nana get more shories on the shit like body. Piki piki bonki, father had a donkey. Piki piki mbelen kachi patan kona moti. Piki piki maua kwa shati za mabotik. Piki piki zangu zi ucheza ma acoustic. Kili kili nyongi, wepetisha mina kili kili nyongi. Kili 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 nyongi, wepetisha mina kili kili nyongi.
Money DM, nina mali safi. Money DM, mali safi safi. Money DM,
aye.
Nina mali safi.
Aye.
Money DM,
aye.
Mali safi safi.
Aye.
Siko single, but I'm searching. Sina pressure, but I'm pumping. Pato alijuana jena ranking. Mini kumfu panda, when it dumping. Tufike Bangkok na Emba Sava. Si stick like glue, ntongeza bladder. Control leo ka backup dancer. Hini rat race na leta hamster. Niko na bidha ni DM. Niko na cash ATM. Mini freelancer tupata neti RM. Nina Worldcoin, crypto na yang. Today, I'm feeling timid. Kuna haga imekuwa ikini mimic. Imekuwa iki move so strategic. Clap, clap, niko attentive.
Money DM, nina mali safi. Money DM, mali safi safi. Money DM,
aye.
Nina mali safi.